Angiphe baba, uthandolo baba, bolokungena baba, Yesu lini. Niyabazi ubukhulu bakho, uphakeme simakade. Ngicela uthandolo baba, lokungena. Ngiphe baba, cela ungiphe baba. Cela uphinde ungibambise ngesandla ngoba ngifuna ukuyongena ezulwini baba. Ngaphandle kwakho baba ngeke ngiye ezulwini. Mama nginikanga udondolo baba. Bengicela ungiphe somandla ngiyakuncenga lokungena ezulwini. Ngithi ayikho indlela ezulwini ehamba lapho baba. Ayikho indlela ezulwini baba ehamba lapho. Cela unginikeze udondolo, cela unginikeze udondolo baba wami. Ngiyanxusa, ngiyacela ngoba baba ngizibuya ndawo ngaphandle kodondolo lwami. Ngicela ungiphe baba. Oh, ngicela ungisize baba. Ngiqakekile somandla, udinga udondolo kuphela nje lokungena ezulwini. Awungiphe baba, ngikhuleka ubusuku nemini. Mina ngicela udondolo lokungena. Ngiyabazukhulu bakho, mina ngicela udondolo olokungena baba ezulwini. Bengikuhlelile ngathi ayikho mzalwane wami, awuzange ungethembe. Bengishilo ngathi ayikho indlela lapho ezulwini ihamba kwenye indlala. Ayikho ngani, ngiyaphinda ngithi ayikho. Number 45, number kingdom, tis my God, tis number 4. Los Azul, treat his mountain. Oh, hi, baba. Hi, close. Bring it on a mess, I'm going to play. When I'm sure you don't have to eat, I'm going to say, I'm going to mountain. Ipe baba, ngicela ungiphe baba. Ngicela ungiphe udondolo lwakho baba, lokungena. Olakho lethembekile udondolo, ilona elinomsebenzi emhlabeni, lindlela yokusuka emhlabeni ezulwini. Ngicela ungiphe baba. Ayikho indlela ezulwini baba ehamba lapho. Ayikho baba, ayikho mzalwane ehamba lapho. Ngicela ungiphe baba, ngicela ungiphe baba. Oh, udondolo baba, olokungena baba. Ngicela unginikeze baba ngelethemba. Ngicela ungiphe lolo ngizongena ngalo ngize ngiyofika esulwini. Ngicela ungiphe.